Kulezi nsuku nesikhathi esiphila kuso okulindelekile ngokuthi mawufaka utshalo mali kanjani uzovuna indodla phela ikhona kanye lokho okwenza umjikelezo womnotho ulokhu uqhubekile ungami ujikeleza uma ngiboleka imali usiyo ngibuyisela ngokwesamba semboleko kunye nenzalo yaso inqubo ezomnotho isho njalo angikubingelele benongamukele futhi engosine fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks futhi uma ngizokwenza umnotho cha leyo nqubo ayona inkingi kodwa sithini mase kuzwa ngeimpilo zethu ngamunye uma unika umuntu utho ake sithi mhlambe umnika isandla nje emsebenzini ukumnika support kumbe ukumsiza noma ngantoni na ikuphi okulindele sekuyimbuyiselo kuwe kuhlele kunento esiyilindele ngoba empilweni uma sinika utho silindele ukuba lubuye nenkonyane kuthini Jesu ake ungena lo mcabango oguquko olunamandla olunqoba indlela yokucabanga kwethu ngoba Luka 6 verse 35 kepha thandani izitha zenu nenze okuhle nitsheleke ningadikubali nomvuzo wenu uyakuba mkhulu nibe ngabantwana bophezu konke ngokuba umnene yena kwabangabongiyo nababi ngokungathi ukuthanda izitha zakho nokwenza okuhle kuzo akuhle ngokwanele uJesu uyadlula angene kubeni uyakusola akwehlisa ukulindela kwethu inkonyane masithumela inkomazi lokho kumgogodla endabeni yemali kunye nangokuphila kwethu uqo bolekisa ngokungabheka inzuzo azimnandike lezi ndaba kodwa zimnandi zona yithini uma nikwenza lokhu nomvuzo wenu uyakuba mkhulu nibe ngabantwana bophezu konke yekubuhle okuyoba yibona uma senza investment empilweni yomunye umuntu sikwenze sithule singalindele lutho olizobuya kubona esigcina sithola ukuthi uNkulunkulu unesibusiso esikhulu esisilindele duze nje nomnyango masiphume angithi uma nikwenza lokhu niyakuba nomvuzo wenu uyakuba mkhulu ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077 kanti ungangena kwi-Facebook page yethu ethi izwi elifresh